ShankySupplier.com.
GKCNC. Na producer Tony.
Tony puteza, puteza.
Mwacha chelewa. Wizima niziki mashabiki wanaelewa.
Nini nafanya?
Punguzeni ashua. Kwani ya mkumbuki nyipo iti nazo sitoa. Mwezenu wawaninyui wanasikia jina. Wapime pime wachambue kina. Mafala kaja visa visa vina. Kama ambia koma taifa nisina. Mikono juwe njwa mateke mepanda misuka. Wanakuwa na vibe wana selebuka. Wena da pipi mbona uchesi mawezi otoka. Tafutua kucheza nae mwambie nyanyuka. Mala kito cha mete ito magi chari chari. Impulsi kako makweta uyu mchupa na chari. Na mtume ya ela ya fugi ya suke. Na mtoshi ya ela kinyola apendeze. Isugu sugu na nodoki mina msugu wa kwa chini. Kwa juu pepeni mina msugu wa kushoto kulia. Mwezenu mina msugu wa kwa chini. Kwa juu mchumba mina msugu wa. Na ote nimependeza. Maswali wanajiuliza. Nazini kuwa kimbiza. Kinondoni bagabuza. Niacheni toke chichani we smarti mie. Napendwa na kidari gani ko smarti mie. Kama dosi shina sitari ko smarti mie. Sini shike msini tachiri ko smarti mie. Niacheni toke chichani ko smarti mie. Napendwa na kidari gani ko smarti mwana. Kama dosi shina sitari ko smarti mie. Sini shike msini tachiri ko smarti mie. Anaitwa merenya kantolo baba. Assalamu alaikum alaikum ustaz. Aleluya ote na wazalimi. Magabita mchadi nivi miandika tupendes. Ata kupenda nani kama au nionges. Smoku watu kama alfa uise. Msiki mzula sabwa nino asichese. Vita wachoma sana hivyo vijiba fialo. Yupi mkamilifu ote tunakasolo. Spesi siki waniki na kinjapuni naro. Sicheki unalichekesha mina kuona kolo kolona. Mafashen jamani ameni kubali. Nangana pendesa yote sababu ya sinjeni. Nadasha iweza rufi jitaludi kweni. Pisikadi pisikadi nenda kashaka efeni. Natampa na fifa na kipisa wa shamba. Nashika mafumba mdaiso manapa. Kwa mungu naomba nendele kuipa. Nishike moja nafa kama tempo na sipa. Umemida nime mpanda kainama. Anazungosha sawa 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 sawa. Umemzuka umepanda lisema chese anachesa sawa sawa. International music, I keep on fishing you get your plan. And I talk about your ideas again. She, I was there walking to the Mologolo. What they were like is one. And I twice there was a window on your jalony. What to talk about it was in India. What they were my place here in Utawala. What I'm going to watch him. I'm telling my boy. What you want is what goes on it. What I'm going to make him. That's him. I'm going to watch him. I'm going to watch him. I'm going to watch him. What I'll change and don't know. She's a girl now. Champion.
ShankySupplier.com. ShankySupplier.com.